guys muze mbere ku muntu ukiri mu buriri wanze kujya gukora akazi ari kureba TikTok ari no kureba ino video yacu mu fotore eh bimeze biteja eh uri mu buriri abandi bari gukora uri mu buriri twe turi gukora video at least ufite cyo turi gukora ariko wari kugondora gusura mu buringo bunyi eh ahujya uje ku kazi guys mundewe no muntu walaye urukundeba ntacyo afite cyo akora ari hano kuri TikTok ari kubwira eh wajye ku kazi eh urakoze.